yande sappo jeddi minta chapantati no forre yande joyi alasar minta chapantati kibar je fulfulde studio kalangu ko djewone modon le ko kibaru den kala hala to enan gingimi ko lati horebe le kuliji bin non daara ko to ko tawi sarube sukabe binde sukabe mu en rewbe l'école tokkabe du konna wala janne ma wada fawode enan ko dul lati non ni fawar jondu konna ni université dan dikko dan kolodo to enan marati kande wurtini jangube burti lata docteur en sarube himbe dodu konna enan goto e mabbe keddo talkur mudum di ko halta do majju yewtere men pinna hande studio kala ngo wartana do fil ko darto mardi bondi ko watte yade himbe fudu konna sukabe rewbe worbe fu kany rewbe du kadena dum wonako madame goje may mena gazi bo andinto en ko jagnal le mo soumane amadou janganto habaruji di e fulfulde ko putrami ni wonno go fu hono faarjo nguika gon kam woni ko wadi jamma mbien jonkay alal warde altiner noni ton endan hono to wite tondi kanja dum won dama noni ko wattudu konna ni millioji joy français fa kany woni ko fawar jondu konna ni wibbe dilidi ele nokkure al izza kany zeina ko tawato en nokkuto ciede neldete to hojete ton enda wakati be ngattudu konna ni yorno birmi ni hono odo basikam bimbe ko be ngardi e kaborde be pama ko fu moy en non wakati mo kalten odo do galle nyame tam police en ka en du ye yiti nowi hono wumpere wibbe latibe konna tato non enda wawbe gollal wujjugol ele nokkuje to ciede ngarte irno kaldu en jondani enda ben du konna be kolli himbe men enda dum wonno golle de himbe hebaabe be yarna mi na fi la ko darto jangol sukkaabe rewbe lekkol hun non ko laati no wodi moddere sanne nene ne kadi konna dum walla du konna leedi ya yeso ko wodi dum waddi ko fawar joni ton enda ni gingimi nene mbi en du konna wona to enda region mo difa madame Issa Khadija Noele kanyundu yo goto no ende e horebe hono lekkol mbietedo dileram to ende gingimi o andini bandimi mbietedo Maina Abdullahi dume wonno koro ko be moyi do fi hono saro winde suka mu en rewbe lekkol
karatun dia ma jande biddo debbo no wodi na fakka sanne debbo no wayi jangude han nonno gorko jangirta gollal gal gorko wadata fu debbo ma no wawi wadde dena kasan jande biddo debbo no buri ba ko gorko gan debbo no buri yurmede saro mu do e gorko misali de en koji har golle lokotoraku de debbo yahi be noide do buri yidde tawa bannun debbo do e gorko ba ben do tirobe mo be buri yidde be tawa debbo banni ko kanjum sabi imi watta dana yaade e roobe be tittinkino be gatta bibbe mabbe rewbe jande deni neddo jangay du wadata ko neddo lato gollo
be ay wane a ci mutum zai zama ma'aikaci
nanni hono feccere jangobe l'école no université d'antico dans colote na maradi lati bonan jangodo fil safareji himbe kay ngon ko burti timini jande mudun en ko be timini jande mabbe ko kama talki mabbe wawde golle den enade be jangi docteur Fatuma Zakari Hamidou goto e hebbe talki di enda o andeni bandimi Mohamed Mamma dum won kanko ko no mo yeso ciagal jande de timmi.
Nous avons fait notre rentrée en
Men putana jande amende en de lewru janvier itandu jina didi e sappo e joyi gada duubi jeetati hanne men timmini jande amen joni e men kedi fuude golle jande non demen kani wadirde duubi jeego o murtereji e ciadale kewde garde paliide hana du der jangirde amen tanno der jangirde universite leydi Niger kewde wadi lewru juin wittindu en de mitimmini jande ami hokka derol an hanne do lasdel mi tawa imi golla golle edu ede belakanno wadude jande pharmacie no wodi sanne amma ciewtinaade luggin dina annal mudum kandu no wadda na fakka der leydi gammi e giida e du wayi ciewde ledde balebe du moccina gam wallirde talkaale
traditionnel et aider les plus pauvres
harfila cellal en kala hala nyaw ye tengu fever typhoide e dengal francire eden bay man ni hono wulo wulo bandon ko latin wada gilgal der reedu ankay no torramu no heewi sanne kano doktoro andu be bi edu nandi e jonte pabbe no fuddirto e no jogorto nyawdo on endan ba ko tawana wotto dun seedoy dum wonno ko fawar jon docteur Isaka Adamu Abdul Rashid jo andal do fil doktora ko halani bandimi Zainab Abdou ko landi wodo fi tifoyid on endan
la fièvre typhoïde
nyaw typhoïde no wangira wulu wulu bandu bibbe nyaw gudu der bandu bi adama uri wadude burna mu der mayru nako yot e mayru bibbe nyaw gu endam ura tawede jarki diyam na nyamude nyamdu bibbe nyaw gu endam tawete dom
kan waddata tifoide o ender raɓa goɗɗo. Misali gaɗa wuro goruɗo nyawgu ender, ɓiɓɓe nyaw tifoide gu nde naati ɓandu balɗe jeetati no yaada sappo e nayi, alama nyawgu ender yiyete hene illadu nder jeɗɗire arandere majju faa warde wakkati joomum nyawta. Gaɗi joomum no waawi raɓude himɓe dow hemre nyawɓe sappo kan en no nder gaɗa wuro muɗɗen ɓiɓɓe nyawgu ender taweti. Nder lebbi tati arani majju joyo dow hemre maɓɓe kan en du iɗum waawi sattude hem
chronicité
nanni faaru jooni ko watto hokkoɓe habaruji sappo jeyaɓe dow so kañe maradi je pottoyto ena maradi illu sappo e joyi lewru janvier ndu yaade sappo e jeenayi muɗum eɓe gandine tindi e jande dow fi noyi watta koɓe gaɗa golle mabɓe no woɗir dow hono golle tewtoro kabaruji e wiɗagol. Moussa Aksar goto e wonɓe no jangguinaɓe enna o famini wiide ke hokkugol himɓe kabaru dow fi no laamu wonno yaara kañu e hono filla mummel kokkel kañu e jeynari waɗirte o waajibi sana hokkoɓe habaru yiɓe janguine famine no tewtirto kabaru o enna kañu o hanni bandi min mbiyeteɗo Aoussi Abdourahmane.
Notre partenaire
et
nous-mêmes
emen kawta golli didde emen e koy amen men gi ko maral gal ende wala no do tan fodde no maral leydi dewtere mudum haliri lawol gol buri heginade gol dum nawtoro humpitide himbe leydi do no wonno wada har ko darta maral leydi gal ende eno jawdi maggol hana golli rede kaw woni hebude kokkobe habaruji wadande be ciotina gol do no maral gal ende wonno wadira be kompita himbe do ko be gi do maradi men gi ko yende himbe no waɗe jawdi gollirtene gar région on du hawji muɗum wala no waɗire no woɗiri ɗum saabi men kawri kokkoɓe habaruji kamɓe sappo men gaɗanaɓe ekkintinoje ɓe ñeña nder golle ƴewtinagol maɓɓe gol enda ɓe gadda balla maɓɓe moƴƴola majjum heɓe yaadu yeeso heɓe dum
nanni ko watta hono sukaɓe garbinoɓe kemjo e capanɗe jeɗɗe ɗiɗo ɓiɓɓe leydi Niger jeyaɓe to enante sa won ko wartata hitande hikkande enna wuuro ɓe yittowama leyɗe larabuɓe afrique ɗo kañum e leyɗe gonɗe yannage afrique ɗum du konda wonno ko fawara joni sarusi kaw jiɗo filla rendugol sukaɓe kañum e rewɓe andini dow inde département o madame Abdoul Azizi Saratou kañum woni directrice kaw jiɗo filla ko darto hono keerol hono rendugol sukaɓe kañum e rewɓe to enante sawa o haalni ɗum Ilya Momini ɗume woni koɓe gaddi dow majju.
To a shekara tane wittine min keɓi ko watta sukaɓe lokkol keme joo e capanɗe jeɗɗi e ɗiɗo no woodi diwaɓe Algérie capanɗe tati e go'o ɓiɓɓe worɓe sappo e jeego'o ɓiɓɓe rewɓe sappo e joyi no woodi diwaɓe Nigeria ɓiɓɓe gaɗa kamɓen capanɗe nayo e joyi ɓe fuu ɓe worɓe no woodi diwaɓe Ghana kahe Senegal keme ɗiɗo e capanɗe jeego e jeenayi ɗuuɗal sukaɓe ɓe fuu no ɓiɓɓe wuroɓe korgon kahe Hawan Dawati diwaɓe Algérie noon kahe Ghana.
Nanni fawar joni ndu hono gam batte ale moƴƴintinde e darde laabi ceede ko hani hono gomnati hokke e fahande ndu ƴewtinade hono fedde ko ete hono smigga ɗum enda waddi ko fande ni ITN wonano dental hono fa hande du kono syndicaji leydi Niger golloɓe joƴƴini talkuru murtere golle ko laati fuɗɗoyte fa hono noga e joyi lewru janvier ko warta ɗum enda ɓe mbi ɗum du konnani ɓe paddoto gollal e keru leydi Niger fo Allah e fi on enda ndaare moƴƴine gam batte kamɓe du golle mabɓe ya yeeso. Studio Kalangu ni kettino do radio ji moɗon e ley kerol leydi men Niger kañum e fande dow internet e WhatsApp dow majjum ni mini anna on wiide ke no woodi fawarde jondu konnani jawdi latindu konnami sawara ministre ɓe gaɗɗo sappo ɗiɗi lewru janvier haali haalandin ɗon jawdi waddore ballaga mum yaadu yesso ɗo fi ko darto yilaru andal duniyaru ɗum waddi ko anna fi Souleymana goto e hooreɓe hono fawarde jondu konnani ko darto yilaru andal duniyaru o andani bandimi Oumar Hama ɗume woni koro jawdi ndi ko sawara ministre ɓe haali dow muɗum.
C'est un fonds qui existe depuis 1988.
No ceede no laatiiɗi no tawano illu nder duuɓi ujunere e keme jeena e capanɗe jeetati e jeetati no fedde noon hawjiiɗe ko sarusiiji kewɗi no tawa nder mum ndenne ceede no itte noon ko ittete nder cuuɗi jippinirɗi werɓe ko wiyete hôtel uji ceede itte hôtel ɗe illu nder duuɓi ujunere e keme jeena e capanɗe jeɗɗi no woodi hano neɗɗo fuu jippotoɗo nder suudu hôtel so yoɓi ceede ɗen dow mum buuɗi hamre ittete sengo gon wattoyta kena nder meruji pecce capanɗe jeetati dow hemre ɗen ɗo gatte e nder suudu trésor ɗo no woodi kulle kewɗe ko domra e mum yaade yeeso min jahan to hawriinde fedde leydi adunaaru hawjiiɗo filla yilaaru anndita duniya ɗum ɗon du fuu nder jawdi ndin waɗirte
e pris en compte sur le FDT
en kala hala jawdi fa hande kan won joge en kaltana hala durgol dum du konnan durgol hono maroobe jawdi der galleje der gure dum du be gonen jakkor majjum be jeddo konnan tino majjin sabu jawdi ni enna hande ceede mun heewi muraduji mun no wada same amadu siddo kam woni horejo daddo hawrende jingonore durgol edi men niger o yewtani muktaru hamadu dum wonno ko sabi ko himbe ngada durgol gol e marangal le galleje mu
illa den himbe no dura der ci e mawde amma ko sakiti dum lalle dum duudi sanne bisaji joni o cede mudum duudi sanne soni neddo no wondi bisaji mun di durta der baade de ni waddi muradi mun nanga ni bisel gotel ya hasonno non non duka yi cella ya wari a tawrete baalu mada na baali didi di layotoda wana sai ayi asode wakati mo cede majji beedi himbe godube kudoli mun en ko chonata jom en lay der uroji di kam en buri sodde lay eni ha ko biriji en fulen han taw kabbida he elevage gam no ari hokke dabareji no gatta fa dungol maada woda hokke kinije ko ittata gil iredu bisaji maada en hemma goddi safareji fuddi kanda gollira fu elevage hollititti dum
joni kayni sey ngare e yewtere meden pindol hande nde enda ni do studio kala ngo en kaltana hala hono dattol ngol laamu leydi Niger dekiti jungo dom gan tabinti den do filla ko darto ko rento sukabe kany rewbe dundu ko nda wonno hono dattol burtingo illu dubinaade de sappo kany wonno gollire jonnon kulle kewde no won hen ko wodi jaccereji yerno madame Goje Maimouna Gazibo kitotodo halniri hon faande bandeme alamin wa char kany won ko min pirte fulfulde kettine
lawol laamu noon ko joɗɗina duuɓi ujunaɗiɗi e sappo amma duuɓi ɗiɗi e nogay e ɗiɗi fedde duniya hawdine fiidududidde mardi bondi waddi bayle baani ngol laawol laamu no wonno gollide no woodi ko handi moƴƴine farko darata fiirewɓe kahe sukaaɓe no ɗatol tataɓere amma laabi seeɗi aagi ɗin kollay no ɓe denirte dow fii mardi bondi worɓe no gaɗane mardi bondi dey sukaaɓe kamɓe ɓuri ɗudde dellayɗe duniya ngal ko watta pecce capanɗe jeɗɗi dow herme denko rewɓe no woodi dow iri mardi bondigo ko worɓe kamɓen ɗum ƴeewata hano wattugoɓe golle sembe ɗum waɗi nder leydi no handi laawol laamu durwidore fii o hokke sembe hano jon leydi Niger ɓurne waɗeede woni gattol sukaaɓe garbinol nder garbinoɓe sappo jeetato fuu no sukaaɓe no woodi worɓe garbinoɓe amma dottiɓe mawɓe no he larɗuɓe laawol laamu itti ɗo fii mardi bondi ko sukaaɓe feere e ko rewɓe kando feere ko watta rewɓe ɓe janɗa na jottitiiɓe ko hooƴata teddirka maɓɓe de ni joomum hollaama torra
kollol mardi bonni ɗo e leydi Niger noe fuɗɗira
mardi bondi arani ko waɗete nder leydi Niger kan woni ko sukaaɓe hannden nder gallu ñemey neɗɗo no yi'an sukaaɓe no yiilo gaɗa mum a yi'an sukaaɓe rewɓe gomɓe no piilo no garbino dow laabi iri mardi bondi gon ko waɗete nder leydi Niger fadde fii ko woni no ɓeydo fini fuu
iri mardi bonni diye himɓe ɓura holleede ɗo e leydi Niger
no woodi fii jeenu jooni de ni neɗɗo wurtake nder gallu ñemey gaɗa futuro a tawan dow laabi ɓikkoye dewoy pamaroy no yeena ndemmum ko miijotee kan woni ɓiɓɓe rewɓe e janngay naa rewɓe ɓe ngalaa tarbi'a kamɓen jeenata nder tawi kahe gaɗaaki duuɓi ujunaa ɗiɗi e noogay e ɗiɗi ɗum ɓeydake hannden neɗɗo no heɓan sukaaɓe gomɓe no jannga he rewɓe gollooɓe kamɓe ngoni jeenooɓe ɓen nden ni no hanndi laamu anndana fii o
to madalla ɗo wonɗo kibaru yimen e fulfulde tili hannden ɗo studio kala ngu yerno mbiɗon kettinɗo radio ji ɗi min goldito e leydi Niger hawtaade ko nani e fawarjo laabi ko wiyete internet kañum e whatsapp ele kertoɗe duniyaru fou joni o ni so ɓurtini Hawwa Ousmane bandan waddankando kibaruji e ɗengal hawsankore kedi ɓe nanɗon daaɗe mum e wonɓe dow masinaji e wonɓe no golla jamma e ñalowma dow fi o enɗa hawtaade amin Soumane Amadou wiyeton assalamu aleykum mbalenta jam waɗi
Difa do radio alternative
lamba chapande jena ijena toppere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapande jetati ijena toppere e joy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre e didi toppere e go'o fm kyota
do bonfere fuma lamba chapande jena ijena fm studio kalangu